Kumbe siwe tabu kushinda le pesa inanunu. Usingizi siwe tabu hata kama kuna mvua. Leo akikuinua kesho atakupindua. Kumbe siwe tabu.
So fresh is on the beat.
Ukiwa front line jua unaweza mbia. But hapo ndo kuna njia. That's for those who do not fear, fear. The sun will rise and the sun will set. Isi kupate ka ujaji seti. Ungeza noti kwa kibeti, yeah, yeah, hey, oh. Iki kwa ma ipos, usi kubali los. Only Jaja knows, yeah, yeah, yeah. Money on my mind, I got love for you. Always on my mind, but where are you? Trying to catch a flight, looking so fly. Hoping to land on you. Uzi wae teke mea binadamu. Ukitaka kula life na adabu. Machozi jashu ungeza na damu. Abracadabra wajia filamu, oh. Iki kwa maipos, usi kubali los. Only Jaja knows, yeah, yeah, yeah.
Yeah, yeah, yeah.